apart from shots na doko na vile umenifish na plastic so he love is in diminish. Una maringo tupa napo fa I like that. Wasileto fana tunapoka I'll fight that. When he empress wa mia wa power. Uyu rasta konania uwe sawa. Tell your papa mama I may know how I'm now. Tell your mama bana niko na plan. Ni vile saiben kiko aina machwana. Stick up aina few na kuwa sure. Nando ya prado na kwa hao na la hao la. Tell budako ma.
Tell budako na kula. Tell budako mami na kula. Tell budako mami na kula. Tell budako na kula. Mami, naku love. Naku love.
Now since I have you, siko scared of nothing. My love, my pillar, my black queen. I your rainbow, your team. I mean, of course, if I was your father, I'd terminate the oppose. For your love, I'll fight. Utadani to koreso. Naku linda kanyangweso. Never doubt. Kwangu when I'm special, taking the right places, you got my attention. African skin, sema ulaini. I'll make a song about support me, baini. Kando ya prado na, kuhao na, la haula.
Tell budako, nakula. Tell budako, mami nakula. Tell budako, mami nakula. Nakula, nakula, mami nakula, nakula.
Tabudako sina noma, tabudako sina noma, tabudako sina noma, tabudako sina noma.
Tell me that you're still in love.